www.pointadivine.com.
A superstar and a doctor and a
dentist.
Superstar, superstar, superstar. Kuala nyenye si mama wa.
Yeah.
One day.
Cause I wanna be a superstar. Yo, kutsekula TV hyphen radio hyphen koma malawa zamvela konyimbo zaife kupusha ndikupusha komangini ingo njanja famous city yanja madaliso sinyanja ndikufuna kuchuka mwena nkukula katemio mutune ndikukula nchoke teni ya mastenio kuyangana FB ndionenga tanankabako koma kuti nditrende nimenye yangana nkabango
koma pusha tingo pusha sizuteka nyimbo zatuzogota sizumveka ine nditani mulungu ngabange mwanji funo chukaka kala superstar
ndimaloto ambili koma sindikukona ndimalimbikila nokamuta kuona ndimakala ndimanta sizipezeka kuti nthawi yanga yata I wanna be a superstar. Cause I wanna be a superstar. Keep on chasing your dreams all the time. Kumali mbigila kumaika kundima ndipo kutakala superstar.
Njira yake siyo kwego mayamba ndikusonjera kwina nkulimbika kwakukulu kukondeledwa ziseko kutsekedwa salephelo pondeleza speak highly of yourself odi mau amalosela kuona komwe tachokela zotife tinkasekedwa kana mvera bwezi loto lidamizidwa so I show up and I show out zonse zinalembedwa kama ni masopenya pano malevo ndi ena see you can feel it in you when you're chosen pano tinakazikika mukimu kumanga mutsinga the caution. I've seen doors open, my long way didn't happen, but did it condemn? Heavy is the head, and it came to life, everything that I've ever spoken. Don't let your spirit be broken.
Dima loto ambili koma sende kukona. Dima limbikila no kamuta kuona. Dima kala ndimanta. Cause I wanna be a superstar.
Superstar.
www.kwaichadivine.com.